teamsafi.com.
Mortal Town, what's up?
Tongo Records,
so the brains on this one. Wanaonipenda na wauzia hizi vest bila discount. Keka umetiki bado team moja kesha. Toka enzi za kabwela na sumbua chat. Chuma kama chidi ukinchezea ugeni tetanus. Rostam kwa hewa kitaki nelewa. Ofisini hakuna sheria mana bosi kalewa. Toka enzi za kabwela na lisongesha behewa. Nina blessed from God bila nguvu zangekewa. Na wakilisha Tanzania. Kila ngoma hit unaweza sema na kamia. Na wa mapaka njoni mzike nisha wasalia. Kinita kwenye kolabo jwe ni Yesu na Malia. Oi, misiko hoi kama konde. Nazidi kuonea mana pinzani vibonde. Bado nasaka tonge ili nisishi kinyonge na clap. Nagiza soda mbele ya Shomali Kapombe. Katoliki kama Roma, skoku wa Hendi Maradona. Kama nyasi na wachoma na launga ila dona. Pata bari, Wayne Foma na mlanita wa matonya marapa. No chana chana lodi mefika na washona. Funga domo, upewe shavu na tare. Mindo swala na ikatiza ni kwa Simba Madare. Nyani ze nisha kwepa yomi kuki mishare. Watoto meninyea, sasa ntawazisha wakalare. I smoke kush, I get feel high. Unataka bato na mimi man, don't try. Abari hampati hata mkimtuma spy. Niko chimbo nina nyonga mixa mpaka na dry. Hawa mbuzi na wafuga njo makongo. Kinipa jicho na litowa mpaka tongo tongo. Biti na ichubua chubua kama sula za wakongo. Mitari menipa tuzo stakizo tuzo za mchongo. Mvutaji mwenye rosto kakutana na pusha. Nimangamizi kashangazi kakutana na kusa. Neno bahati mandalizi alo kutana na fusa. Hatujifuniki mana uchumi wetu bado unashuka. Sheria kari hapa ipingi hoja. Ukiwa snitch ata ukinchekin bobo atupigi soga. Juu ya mdundo kaniko mikumi unyama mwingi bloda. Wabobo wanafronye pesi kama mkoji wa shoga. Alen inspire fidi japo kichwani sina rasta na jua. Kusu mistari mavazo ulize wakacha. The international punchline. Punchi ni vitasa mdomo unatema madini kila unapona kinasa. Okay, mnaona poa, okay fine. Na Mungu anasaidia bado nazidi kushine. Level msizofika nisha timba nisha sign. Bila eleni na tatua la misukwa 69. Daudi nisha dondosha magoliati kwa ibu. Ufupi kama aki na uko wa Mr. Ibu. Pasta kafeli pepa kati Yesu nijibu. Stamina gonjwa la jiji Dr. Mwaka wezi tibu. White rappers waje hapa fota nyayo wende chaka. Rappers chaki mindo dasta niwombe mindo pasta niwone. Kila chapter wakolo niko faster waki flow. Taka taka da waki kill mother. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndo snafanya mpaka nwe na flex man. I have been in the hustle wrong way from the 8 miles. Shida ndo snafanya mpaka nwe na flex man. Shigoni na lozali yeso anafanya ni fry. Naweza kusoma biblia na kichwani na baba dry. Mwaka huu toko meza wabovu ndo kaulimbiu. Hata beat ya mani water na rapia nkiwa na kiu. Natangaza vifo vya marapa feki ni hayo. Wananjia mistari wakinsikia wanapiga miayo.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.